Toyo Studio 80 kede kabaruji amen e fulfulde
Alkamsar joyi lewru fevri hitan 2025 sakrabtu gondom hedade heju amen dile lende mangal modum makal jom on fu min chalmin am san bismillah modon be hedade di sonjini holiti alkamsar nyaloma hande o dati di anni jukure bangal himme yurmere lele amen di ledo fedde holiti wiide ko buri millionji temede joyi chapan jeddi dollar won ko hasindine modum fafa bo yimbel ko buri millionji tati lele amen de hitan 2026 nyaloma alla adnar alla ndodo yambine alal bare nay lewru fevri e kenyan do nyaloma kayna al abnar allandu suugol en damna leedi amende o do nyaloma kanyu ka yambinama le wakati mo yimbe hewbe kanyu ka holti wiide yimbe le muinobe en dam heewa sanne sakra don sembe kabaruji dum jokone on kiji hande bismillah modom hedade hitan 2026 federal nations unie holti wiide an hasindini e millionji temede joyi chapan jeddi e jeddi dollar fa darono ko buri yimbe le millionji tati le leedi amendi bangal himme yurmere jubbino golle mabbe le leedi amendi kanyum holti on do adara le batu mabbe mo be ngadi alkamsare hande bamako do fana majjum ka e le wi mabbe yofabe pabo janyili di yellan heba daranade hore mu em e kebadu yerwinde guleji mo latat sababu be darono hore mabbe e le ko warta ko ana singer andi kanyum woni lamido kanyum woni jubbino di golleji wonko o wi Ousmane Niali Boule kedemo
pour des millions de personnes
ginaaji himbe balli nguuji bangal neddaako wana subagol yedum daranade ngurdam handen daranade jaabuuji bangal neddaako yo sakkaade tiddallaaji jango yo reenude yonkiiji e dimaago uytude caddeele himbe e tiddallaaji wurde fu mawnude e wakkatiiji ngaroji meden kasindini jawdi kollitaandi bawndi nafude famindaro golude ko yaawi meden kasindini du yottaade le nokkuuji himbe hasindimbe wallede be min baawa tawede hedde mabbe sawna dun jamaare nde waawata wallede bangal neddaako
les populations
nay lewru fevrier ndu yo nyaloma kayna adnaaro allandu sudugol en dam hitaani hikkaano odo nyaloma kanyum ka yambinaama le wakkati mo yimbel hewbe kanyum en ka holliti wiide yimbel muinoobe en dam heewa sanne le nyaloma hande o fujetanji gurayo neddo andan do kabaruji bilidi e neddaako wonko o bi fati yatara kede Ousmane Albouni
e cette journée internationale
o nyaloma kejanaado sudugol en dam wadi de haani sabe handen le leedi meden di nyande fu en dam buri tayede sabe himbe cili sudugol en dam nyande fu himbe buri wodindirde sini a jeewi arande himbe ana ummotono jaatu himbe mubben to bandira mubben worbe e rewbe jaajeewo dum ben hono dum e nandore mum ka handen sabe telephone himbe ana fandi ko ummoto yaade to himbe mubben dum ana beede bonude en dam nen o nyaloma en dam ana micintena en neddaako ana micintena en du nafa sodugol en dam akon himbe leydi men di
le communiqué ma goto mo men jaltini alal bare kenya feddene noddirta CNDH don commission nationale des droits de l'homme kanyum ka holti mette modum sanne fewde hipponguji ngatteede fewde donnobe mublaji doni camion citerne ngaji do ati leedi amendi ko buri donnobe dido mublaji sappo en kanyum en woni be yonkiji mu em mursube yonkiji mu em chagal hipponguji ngadaade fewde mabbe do lawol bamako kaydo wadi noga e jena lewru janvier bettindu dado fedde kanyum ka narda kanon ko be wada ko woni bawde mudu fu fa tewta anda hodo ni hobbe en gabbe o do golle be ngulite yeso seriyadu
studio tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
malinkobe hewbe kanyum en woni nguru ngonum en woni jodibe jamina le ngallore leedi chadda be ngada to yo odo nokku jaagu awgal gollirde juude mudum kanye ko nande mudum le ondo golle kanko Samusa Koulibaly ngado to gala wodi hebi mudum seeda ko tamma juude mudum o holti wiide on wada odo golle ana heba ila hitan 2007 nalado am yaad le ondo nokku do won draman mayga yehi yidoyde e makko anni ko hebani em do majjum do fetango Ousmane Ali Boudi
disaji ana lila e nange lugge ndiyam kanye sioji ana joina tatteji fu do gollobe ngondi wadde golleji mubben hedde mabbe Samusa Koulibaly horeje nde gollede holiti hakkilaji mun lobbi joni habudo so wana dun sinia wadini wana ko hani wana gollirde tan atelier Samusa Koulibaly yodum nokku do jangintedu do ujinaji himbe woni janginabe bami himbe hewbe golle malinkobe kanye be chad fa himbe lagine gondo e kintinimi golle yogabe nje udde sowi atelieŋaji mumen ɗi gollidami ɗo joni ɓuuri capanɗe nayon garɗo jamena ko yahata duuɓi sappo e jetti joni Samusa Coulibaly wona suugol woni ko fuɗɗirinno. Mi dilli Mali le hitande 2005 jaago goɗɗanomi tafon caggal ɗum yumbene ngarmi Tchad le 2007 ɓuuritimi atelier 1 le on wattu min ɗiɗon tan noon. Caggal ko golle makko yiya Tchad e suugol o cuwo Coulibaly ko yiɗi kasen e wuɗitinde gollirde wonde ley Mali fanda muɗum yo daranade haɓugol e rafi heɓugol golle
ɗo. Min kaddete kabaruji amen ɗi on jootama san heɗade ɗi.